your ravo is everything in the life. Bando. Look my love from sweetless. I hope club can remove from deep stress. No money, no love, no business. Also keep my head before mu happy into deep stress. Nikikumbuka lile love stream. Tulishi kwa kumomba Mungu sana tutimize big dream. Netaji tiba moyo mezurika. Wakikutumia saram zam sibo siache kuje kunizime. Hey. Sometimes I miss the way you treat me. Na miss the way you lie me. Nisiwe boadi you kiss me. You know my heart, what a feel me. Baby, what a wrong, baby, baby, why you kill me? Sipati picha venye ulivyo blame. Pala ulishika simu yangu na ukakuta text sama dem. Witaji ushuda kuntazama sana mpenzi wako. No mondoka muda na litaji sana penzi lako.
Chozi yango yoti na malizika. Kama ni maisha ya kufata weda. Chozi yango yoti na malizika.
Not long baby.
Iye ni talala na nani.
Na zile momenti za historia. Acho pendo nolo tani kuna dithi ulini adithia. On the bed venye ukinisia. Niliacha ganja, niliacha pombe, niliacha fegi, niliacha kunywa bia. Kifumba macho kuna picha na zona machoni. Kinacho niumiza kichwa kupona siponi. Na hata kama nikificha kupenda sikomi. Kwenye kumi yote tisa na kuona ndotoni. Sipati picha venye ulivyo blame. Pala ulishika simu yangu na ukakuta text za madem. Uitaji ushuda kuntazama sana mpenzi wako. Na umondoka muda na litaji sana penzi lako.
Chozi yango yoti na malizika. Kama ni maisha ya kufata weda. Chozi yango yoti na malizika. Iye ni talala na nani. We unaenda. Chozi yango yoti na malizika. Kama ni maisha ya kufata weda.
Venye ulivyo blame. Pala ulishika simu yangu na ukakuta text za madem. Uitaji ushuda kuntazama sana mpenzi wako. Na umondoka muda na litaji sana penzi lako.